Atwina yugedene kunteekateeka y'okuwuliza amasomero g'obwannannyini gayambeko mu lutalo lw'okulwanyisa kookolo w'omumwa gwa nnabaana. Atwina agambye newankubadde obulwadde buno bugema mu baana abawala batandika okuvubuka, amasomero g'obwannannyini gabadde tegannajjumbira okuganya basawo okuyingira okugema abaana bano.
Tukyalinamu okusoomooza nti mu private school oba amasomero agobwannannyini amasomero ago oluusi bwe tugendayo okugema tebatukkiriza, n'osanga nkati abaana baffe abali mu private school bamisinze chance ey'okufuna ki vaccine eno yabwere. Ku malwaliro gaffe wonna weeri, ate tugenda ne mu masomero ne tugema. Kyetusaba nti amasomero agobwannannyini batukkirize tulabe nti abaana baffe ab'emyaka ekumi bonna bagemebwe. Ekyo kijja tuyamba mu myaka egijja nti tujja kuba ate nga survival cancer tugijje ku lisiti.